ngā take o te taitokeru.
Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E aku raurangatira, nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. E whai ake nei, ko ngā take o te tai tokerau, he mea tautoko e nei kōrero e wātea me te māngai pāho. A te praire te 28 o ngā rā o hune, ka hakarewa he hōtaka hau e karangatia nei ko mō te ātea. The Art of Mō Te Ātea. E ai ki ngā kōrero a te kaiwhakahaere i te hōtaka nei a Casey Carr. He kaupapa e whakatairanga e whakaora pua no i ngā momo mauri o te Mō Te Ātea. Anei ona hakamahuki.
E te ahunga mai o te whakaaro ko te hiahia ka whakareka ake ngā tēnei mea te Mō Te Ātea mō te hunga taiohi.
Ai.
Nō reira i wāna ngā māua ko taku hoa me pēhia. And e te whakaaro mātou he tino pai ki ngā taiohi, ngā mahi kiripuaki, mahi tā pikitia e rā atu. Nō reira i hono mātou i tēnei ao. I tēnei mea te Mō Te Ātea ki ngā pikitia ka tae rātou te kite i ngā auaha i roto i ngā Mō Te Ātea.
I te marama o Haratua i taunakitia te runanga o te rārawa, kua whakarewa he taraheti hau e karangatia nei ko Māhuru. Hei arotake i te whakatūnga o ngā whare e wha te kaumāwha ki te tāone o Kaitaia. Hei papa kāinga mō ngā uri o te rārawa. Ko tā ngā kōrero a Mike Te Wake e whakahaere ana i e tahi wānanga a Hāpuri e hōrapa nei ngā kōrero mō tēnei kaupapa hihira.
Kaupapa e mea ki roto ki tēnei wahanga ko affordable housing. Nui ake ngā kōrero hohonu e pāna ki tērā, engari i timata te karanga ki o tātinei whanaunga, mene hiehie te hokowhare, ko tau tērā karanga ki o tātou tini whanaunga e hā, engari e karanga anō, ko whakatūnia e wāhi kōrero ki roto i te digital hub. Mena he pātai wai, haere ki roto i te digital hub, ki roto o te pokapū o Kaitaia.
Te reo te tai no ke rau.
Ka tiake rā e te iwi, koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mo tēnei haura, mo te whānuitanga o ngā kōrero kwa whārikihia. Tomo mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika, ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia whakairi ake i taku raurau kōrero i konei ko Daphne Popata ahau e mihi atu ana. Kia ora mai tātou katoa.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, e whakamārama.
He mea tautoko
te māngai pāho.